Wagutekula robani. The money I make is so honey. Newe watano nani uwa baby. Nakufuna na wangu la lotaro. Li nice oli watale. Mkwaga la totaro.
Baby ita yonzaleko Mwemba Mumikono joma muta.
Hey, miss you. I wanna kiss you.
Baby,
you're my baby.
Sure.